Kuda lilabe sura sappo e nayi aya chappande didi e go'o yaaki chappande didi e joweetati. So aki gariri antakiya leydi Siriya. Bulus e Barnaba ngajini habaru belɗum ton darbe ɓe keɓi tokkuɓe Yesu ɗuɗɓe. Gada majum ɓe co'i Listira e Ikoniya e Antakiya. E ɓe cembiɗina ɓerɗe tokkuɓe Yesu e ɓe mbaggina ɓe ɓe daro e sembe nder tokkuki Yesu. Ɓe mbi'i ɓe sey e torraji ɗuɗɗi keɓeten nattuki laamu Allah. Nder kongale kawtal tokkuɓe Yesu ɓe cuɓaniɓe mawɓe. Nder sumayere e do'aare ɓe ngaɗi cuɓaaɓe ɓen nder jungo joomiraawo mo ɓe kooli. Nde ɓe kuuli leydi Bisidiya ɓe ngari leydi Bamfiliya. Nde ɓe ngaajini wolde Allah nder gariiri Ferga sey ɓe ndilliri gariiri Ataliya. Daga ton ɓe natti koomiwal ɓe kooti Antakiya ngam ɓe njottini kuugal ngal ɓe ngiɗi waɗuki nder yaadu ndun. Antakiya woni gariiri ndi tokkuɓe Yesu goni gaɗamɓe ɓe do'aare. Allah barkiɗina ɓe walla ɓe nder yaadu ndun. Nde ɓe njotti ɓe kawriti kawtal tokkuɓe Yesu ɓe ɗiiwitani ɓe ko Allah waɗi laawol maɓɓe e no o maɓɓitirani leƴƴi ɗi naa yahudanko'en dammugal hoolaaki Yesu. Ɓe mbaali balɗe ɗuɗɗe ton nder tokkuɓe Yesu ɓen. Nder aayaaje ɗe njannguɗen ɗo en nani nde Bulus e Barnaba njottii gariiri darbe ɓe ngaajini habaru belɗum ton haa yimɓe ɗuɗɓe kooli Annabi Iisaa. Gaɗa ɗon ɓe co'i gariije Listira e Ikoniya e Antakiya ton to ɓe artuno waajinki wolde Allah. Aaya chappanɗe ɗiɗi e ɗiɗi wi'i e ɓe cembiɗina ɓerɗe tokkuɓe Yesu e ɓe mbaggina ɓe ɓe daro e sembe nder tokkuki Yesu. Ɓe mbi'i ɓe sey e torraaji ɗuɗɗi keɓeten nattuki laamu Allah. En nani ɗo Bulus en tokkiti gariije to ɓe ngaajinno e ɓe cembiɗina ɓerɗe tokkuɓe Yesu e ɓe mbaggina ɓe ɓe daro e sembe nder imaanu maɓɓe dow Annabi Iisaa. E ɓe mbi'a tokkuɓe Yesu hesɓe ɓen ɓe paama sey e torraaji ɗuɗɗi keɓeten nattuki laamu Allah. Ma'ana sey e torraaji ɗuɗɗi keɓeten nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Bandiraaɓe am, heɓuki fii boɗɗum naa ɗum koyɗum. Ko ɗume boɗɗum ko belɗum ɗum neɗɗo heɓi fuu sey nde o torrii ta'o. Neɗɗo to e yiɗi nanki belɗum ammaa o yiɗaa torraago, to neɗɗo on ɗon o meereejo. Bandiraawo am, to a yiɗi nanaa belɗum jaango, to torra hannde. Fuu neɗɗo giɗɗo jooɗaaki to ɗawdi jaango, to sey o jooɗoo to naange hannde. Ammaa fuu jooɗiiɗo to ɗawdi hannde, jaango bo lallay o jooɗoto to naange. Ngam non, Allah joomiraawo e tabbitinana en ɗo. To en giɗi natten aljanna nyalde jaango, sey njaɓen torrooɗen nder duuniyaaru ndu ngam iimaanu meɗen dow laawol Allah, ngam keɓen nattuki laamu Allah ko aljanna nyalde darngal. Bandiraawo am, ndikka torrooɗaa e duuniyaaru ndu ngam iimaanu maaɗa dow goonga Allah, ngam iimaanu maaɗa dow laawol kisndam barkaa hoolaaki Annabi Iisaa. Keɓaa suutoɗaa nder wuro Allah ko aljanna nyalde jaango. Ammaa taa huli a wanyii tokkaaki Annabi Iisaa nder duuniyaaru ndu'u ngam nanaa belɗum. Lallay nyalde jaango a tabititto nder bone e torra nder hiite jahannama ɗum haa abada. Ngam non bandiraawo am, sey cuɓa tokkaa laawol Allah nder duuniyaaru ndu'u torroɗaa ngam keɓaa siwtaare nder wuro Allah ko bo aljanna ɗum haa abada nyalde darngal. Bandiraawo am, aayaare nde e wanginana en e njayri tokkuki laawol Allah naa ɗum fii koyɗum, tokkuki Annabi Iisaa naa ɗum fii koyɗum. E woodi torra e nganyaandi, ammaa to en munyii haare irde bo nonno Annabi Iisaa wi'i, en keɓa e nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Ngam non bandiraawo am, taa alu torra e nganyaandi ndi ɗum hollatama ngam a tokkuɗo Annabi Iisaa waɗa njaatiraa gaɗa. Sey ndaroɗaa e sembe nder iimaanu maaɗa dow Annabi Iisaa. Aaya chappanɗe ɗiɗi e tati wi'i nder koongale kawtal tokkuɓe Yesu ɓe cuɓaniɓe mawɓe. Nder suumayeere e do'aare ɓe ngaɗi cuɓaaɓe ɓen nder jungo joomiraawo mo ɓe kooli. En nani ɗo Bulus en tokkitii gariije to ɓe ngaajinno nder koongale kawtal sumpo tokkuɓe Annabi Iisaa. Nder suumayeere e do'aare ɓe cuɓaniɓe ardiiɓe. Nde ɓe ngari dilluki sey be ngadi ardiibe ben to jungo jawmiraawo mu be kooli ngam o hokka ɓe bawɗe e faamu o bo walla ɓe nder ardaare maɓɓe. Nden ɓe ndilli. Aya cappanɗe ɗiɗi e nayi yaaki cappanɗe ɗiɗi e jeweego o wi'i, nde ɓe kuuli leydi Bisidiya, ɓe ngari leydi Bamfiliya, nde ɓe ngaajini wolde Allah nder gariiri Ferga, sey ɓe ndilliri gariiri Ataliya. Daga ton ɓe natti koomiwal, ɓe kooti Antakiya, ngam ɓe njottini kuugal ngal ɓe ngiɗi waɗuki nder yaadu ndun. Antakiya woni gariiri ndi tokkuɓe Yeesu ngoni gaɗamɓe ɓe do'aare, Allah barkiɗina ɓe, walla ɓe nder yaadu ndun. En nani nde Bulus en jotti gariiri Ferga, to ɓe ƴaɓɓino arande, ɓe ngaajini wolde Allah ɗon. Diga ton ɓe ndilliri gariiri Ataliya, gondi daande maayo. Ton ɓe natti koomiwal, ɓe co'ii gariiri Antakiya leydi Siriya. Ton to ɓe ngonno, to tokkuɓe Yeesu ngaɗannooɓe do'aare, ngam Allah barkiɗina yaadu maɓɓe, walla ɓe nder kuugal ngal o hokki ɓe. E non, Bulus en timmini kuugal maɓɓe ngal waajinki nder yaadu maɓɓe arandeeru, ngam ɓe njottini kuugal ngal ɓe ngiɗi waɗuki nder yaadu ndun. Aya cappanɗe ɗiɗi e jeweeɓe ɗiɗi yaaki cappanɗe ɗiɗi e jeweetati wi'i, nde ɓe njotti, ɓe kawriti kawtal tokkuɓe Yeesu, ɓe ɗiiwitani ɓe ko Allah waɗi laawol maɓɓe, e no o maɓɓitirani leƴƴi ɗi naa yahudan ko'en dammugal hoolaaki Yeesu. Ɓe mbaali balɗe ɗuɗɗe ton nder tokkuɓe Yeesu ɓen. En nani nde Bulus e Barnaba njotti Antakiya gondi nder leydi Siriya, sey ɓe kawriti tokkuɓe Yeesu, gaɗannooɓe ɓe do'aare, ɓe kokkiɓe habaru ko Allah waɗi e laawol maɓɓe. Waato e laawol maɓɓe, Allah waɗi alaamaaji e kuuɗe kayɗiniiɗe, o hokkiiɓe bawɗe, ɓe ngaajini habaru belɗum haa yimɓe ɗuɗɓe kooli Annabi Iisaa. Ɗon ma ɓe kokkiɓe habaru no Allah maɓɓitirani leƴƴi ɗi naa yahudan ko'en dammugal hoolaaki Yeesu. Waato yimɓe ɓe naa yahudan ko'en maako jaɓi Annabi Iisaa woni kisnooɓe diga hakke maɓɓe e kiita Allah garayke nyalnde darngal. Yahudan ko'en e kammino Annabi Iisaa waru tan ngam maɓɓe. Ɓe paamaa e Allah liloy Annabi Iisaa ngam hisnuki ɓii Aadama fuu diga hakke e kiita muɗum garayke nyalnde darngal. En nani gaɗa Bulus en kokkiiɓe habaru fuu ko waɗi, sey ɓe mbaali balɗe ɗuɗɗe ɗon e ɓe ngondi e maɓɓe, e ɓe sumpootira, e ɓe manta Allah, e ɓe teddina Allah, e ɓe ngetta Allah ngam ko o waɗata nder maɓɓe.